alles im Staube. Pinkeler, Sesti.
Angizalunge shintshi senzo kamnandi. Manje las kona sola konke kuhle. Angizalunge shintshi senzo kamnandi. Manje las kona sola konke kuhle.
Ndobesa safika safinyelela kwaphuphula eminyaka kusukela kwasekuqaleni kudala bengihlala ngizibona sengilangikhona ngihleli ngithandaza ongimangazayo bengithandaza ngedwa kodwa namhlanje impumelelo yami isamkela mkanye nethemba lami izwa wafika empilweni yami ingetho emhleni yami ehlale engibonisa la ngiwakhona engisukumisa ukukhala ke bekuyinto yansuku zonke kumina kodwa ehlale ngithulisa nethemba ke belihlala lisidlula ngendlela kodwa nathi besingadangali ukulumisa sibuzana nosuku lwempumelelo sifuna ukwazi selimaphi nendlela ukubekezela nokuthembeka kwenamakubisi kwasakho semihla lesikhona impilo esiyiphilayo ayisefani ihlobo engumisa ekubeni kwakhe seduze nami kuye nami kwangikhulisa le ndlela yayinzima kakhulu kuseyihamba ngedwa nasebumnyameni ngizibonela ukuba nomuntu okholelwayo kwena nokubonisayo isibusiso lokho kasilibophe ifindo silinde bani kuvele sesifikile kwampumelelo kwaphuphula eminyaka isifane simhlobo
umizalo ngishintshi senzo kamnandi manje las kona sola konke kuhle.
Abanye babefunga begomela bethi angeke size sifike lesikhona. Behlebo nondaba mihla namalanga. Kepha sibanikanga indawo okuthina ngoba sibanakanga. Bethi umkhola kanjani bethi uyakuthanda ngoba umkhohlisi lo. Bethi angeke size sifike ndawo umdlalo lo. Bethi sazomnika isandla kufuna ingalo lo. Kodwa namanje thina sisathu obabili. Ngibonga ukuthi idlilo sibambene ngezandla zombili. Noma ngenalo oluningi ulwazi. Kodwa nakho okuncane bengicela ukuthukwazi. Izolo besithandazile singenakho. Namhlanje sibonga lokho okuncane esinakho. Kusasa asivuke siyosebenzele singenakho. Lokho okuncane esinakho. Benzekona khona sokwazi ukuthola isingenakho makwenzeka siba nenkinga kuqaphasi ngedola ubikele umdala ukhohlwa abangani lawa sibisele ukudla edala phela mina ngabe nginefisa elidlukile ngifisa ufake indandatho umune nomunwe kahle kahle imini yonke ngaleyo langa ngiyofisa imema umphakathi wonke abangani bagiskim sami ngiyofuna abahlale bonke ngoba ngekudala sekumndeni wodwa sonke uPenkele Imbongi
angizalo ngishintshi senzo kamnandi manje las kona sola konke kuhle.
Manje lesikhona kumnandi ngiyambona naye ujabulile ngangithi ngeke ngize ngilunge kuyena ngenkathi ngisamshela washitha umqondo wangikhoma wathi okwamanje uyangithemba ucela nje siqale sihloniphane nami ngavele nje ngavuma wahleka kancane wangichaza ngabe ngibuka ubuhle bakhe nasemqondweni hlakaniphile ngashintsha nami ngenza kahle kwaqala kwami nomehluko saze safika lesibona nokuhle okuningi siyakuthola nokuba okuningi siyakubona nathi sijabulise sanako futhi sisazama ukushodayo kulo thando lethu esikhathayo.